Can you feel me?
Zwap.com.
Focus, please.
Finally, yafika kukuja kwenzo kanta. Lega dimwele pona tufanta. Nacho saumbu yomumu changa. Finally, mavutonga nana pamo tanta. Zabu nozi kateko wa mama. Nidalito yega siku panda. Finally.
Kone pepe kechola kumachacha. Nga wacho kubutuka nga sacha. Kugewa pagu kwa dago stacha. Pagu fuma kono kila kare wangu fafa.
Finally.
Hapa nomba chinterere.
Finally.
Bigi man tetsunderere.
Energy.
Iwe.
Apa lady. Beko ni NSC.
Koloni na salami, baba mkulu tengani. Inavutika na ikare ningani. Wanu sopo, wanu wata no munani. Awilo longomba, kumbuwa kwa nkumba. Zero mchi kwa maziro mama tumba. Aiko nenuka inechapa mundu kwa. Mapesha mitao, apa inanzunga nesera vitao. Katichi kunyonga imwa parasatamo. Shana kafrunku tupungamo. Pesha mitao, apa inanzunga nesera vitao. Katichi kunyonga imwa parasetamo. Shana kafrunku tupungamo.
Finally, jafika kukuja kwenzo kanga. Leka timwele mbona tufanta. Nacho saumbu yomumu changa. Finally, mavutonga natapa mutanta. Zabu nozi kateko wa mama. Nidalito yega siku panda. Finally.
Kone pepe kechola kumachacha. Nga wacho kubutuka nga sacha. Kugewa pagu kwa dago stacha. Pagu fuma kono kila kare wangu fafa.
Finally.
Hapa nomba chinterere.
Finally.
Bigi man tetsunderere.
Energy.
Iwe.
Apa lady.
Already know. Shafikire mwishuko. 12 years a slave pala ruko atisugo. Me and the hustle to a very very mutual. Nechumbisha mtu mapenzo to uko. I just wanna fall back civil serve up a pension. There's a few things that I love I can mention. Money the money. Nabutika baji wonyoza lekani. Dior Valentino. Kufuno tumo money I'ma let you know. Nafikiza limit for the day you know. But if I need a milli I'ma let you know. Keep it cool like the AC for San Siro. Me and Rocks are the bosses, don't veto. I'm a very Italian emotional. And if I really need a milli I'ma let you know.
Yafika kukuja kwenzo kanka. Lega timwele pona tufanta. Nacho saumbu yomumu changa. Finally, mavutonga nana pamo tanta. Zabu nozi kateko wa mama. Nidalito yega siku panda. Finally.
Kone pepe kechola kumachacha. Nga wacho kubutuka nga sacha. Kugewa pagu kwa dago stacha. Pagu fuma kono kila kare wangu fafa.
Finally.
Hapa nomba chinterere.
Finally.
Bigi man tetsunderere.
Energy.
Iwe.
Apa lady. Beko ni NSC.
Zwap.com.